Kitengede na kwezo kwetegerezaako embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja okusobola okuteeka wakadde akamala kukokyusa okuva mu Parliament enkadde okudda mu Parliament empya y'omulundi ogw'ekkumi n'ebiri. Speaker of Parliament Anita Among ategeezezza ng'ennaku ezaasooka okuteekebwawo ezaali nga 29 omwezi guno, wabula kakati bazisembezza okudda ku 19 omwezi guno. Speaker ategeezezza nga bwaliwo n'amabago ku musolo agalina okutunuulirwa wakati wa 2023 omwezi ogwokuna, nga tebannaba kuteesa ku mbalirira wakati wa 2083 omwezi gwe gumu omwaka guno.
On the issue of the hymns of soil on the road contractors